Najimsafi.com.
Nisa Lesha
Medico
Alokula disika sao Nilokota maganda swezi kusau Alokula disika sao Nilokota maganda swezi kusau Mungu anakupa unachostahili Penzi ukati ya dosari Wasi uliza ni umbini ya dhiri Niko fiti nko shori Maneno mabaya ulisema kwake Unihusu mimi aliache Ilo likuwa imara moyo wake Wawezo mula bado nikona yeye Tafuta jambo lingine Tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Shoga yangu tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Shoga yangu tafuta mbea mwingine Hawezi kuwa shoga yangu wewe Weni fisadi unanifitinisha Unaliharibu penzi langu Weni shetani haufai kabisa Yanayotokea kumbe yote unajua Kinyona unatabasamu Mina kwarisia nipate kusaidia Kumbe unaningoma we mwanaramu Nikikutazama ufanani Tena ulivo mshenzi Wala hujuti Nikikutazama ufanani Ututenganishe uwezi Kwenye ili ufanye kazi Na kushauri shoga yangu Tafuta jambo lingine Tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Shoga yangu tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Tafuta mbea mwingine Tafuta jambo lingine Shoga yangu tafuta mbea mwingine
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.